najimsafi.com.
Kimamba on the beat.
Nani alisemaga baby wangu hajui kupenda.
Yuko wapi?
Nani alisemaga baby wangu hajui kuonga.
Yuko wapi?
Nani alisemaga baby wangu eti ananichiti.
Yuko wapi?
Nani alisemaga baby wangu eti anipendi.
Yuko wapi?
You do me like that, you do me like this. Arakaja kanigusa kanishika kanikiss. Amini bamba akiwa mbali na miss. Arakaja kanigusa kanishika kanikiss.
Bora baby wangu anakatiza sisiki shangwe.
Yuko wapi?
Bora baby wangu anapita kama mumu oni.
Mimi nataka kusikia
Mimi nataka kusikia
Mimi nataka kusikia
Mimi nataka kusikia
Mimi nataka kusikia.
Macho juu, kanichora kaniwekea matatu. Kanishika we acha tu, kanikolezea moto wakifu. You do me like that, you do me like this. Arakaja kanigusa, kanishika, kanikiss. Amini bamba, akiwa mbali na miss. Arakaja kanigusa, kanishika, kanikiss.
Bona baby wangu anakatiza sisiki shangwe.
Yuko wapi?
Bona baby wangu anapita kama mumu oni.
Mimi nataka kusikia
Mina taka kusikia
Mina taka kusikia
Mina taka kusikia